Tēnā koe, he ngana nei e kaha nei, ki te aku i tō tātou reo o tira, ki te whakamahi i te puka puka Māori Made Easy Tuarua. And welcome, no mai, ki te pāhorangi Motewiki toru tekau mā whetu to this podcast for week 37. Once again, we start our pāhorangi by familiarising ourselves with our conversation from this week. Again, listen to the flow, the pronunciation, the rhythm, and listen as many times as you can so that you become familiar with what's being said in this conversation. E kare, hua kino ngā matapihi, he wererawa no te ruma nei. Tika tāu, hei, he aha koe i kore ai e haere ki te whare wānanga inanahi. He kore nōku i pirangi, he hōhā nōku ki aku kaiako. He aha te mate o kaiako. Ko etahi, te mutunga kē mai o te maroke. Koe nā te kōrero pono? Ah, hoi anō, he māngere hoki pea nōku. Hea hai, e hara koe i te tangata māngere, haere ai koe ki te whakaungungu i ara. He pai nōku ki te whakaungungu tinana, engari anō te whakaungungu roro. Hoi anō, kei te haere au ki te whare wānanga i te rānei, he hia hia nōku ki te whakarongo ki a whare huia. Kāre au e haere, he ngenge rawa nōku. Ngenge i te aha? I te whakangungu tinana i te ata nei.
Let's listen to their conversation again.
E kare, hua kina ngā matapihi. He wera rawa nō te ruma nei.
Tika tāu. Hei, he aha koe i kore ai i haere ki te whare wānanga inanahi.
He kore nōku i pirangi, he hōhā nōku ki aku kaiako.
He aha te mate o kaiako.
Ko etahi, te mutunga kē mai o te maroke.
Koe nā te kōrero pono?
Ah, hoi anō, he māngere hoki pea nōku.
He ahai, e hara koe i te tangata māngere, haere ai koe ki te whakangungu i ara.
He pai nōku ki te whakangungu tinana. Engari anō te whakaungungu roro.
Hoi anō, kei te haere au ki te whare wānanga i te rānei, he hia hia nōku ki te whakarongo ki a whare huia.
Kāre au e haere, he ngenge rawa nōku.
Ngenge i te aha?
I te whakaungungu tinana i te ata nei.
Now the most important aspect of the why question phrase is to get the I in the correct position, like this. He aha rātou i haere ai ki Rotorua. Why did they go to Rotorua? As you can hear, the I is placed after the verb or action word. In the negative sentence structure, we use the negating word kore and place it between the e and the I. The verb shifts to after the I, preceded by an e or an e, bit like this. He aha koe i kore ai i haere. He aha koe i kore ai e haere. Why did you not go? He aha rātou i haere ai ki Rotorua, why did they go to Rotorua? He aha rātou i kore ai, i haere ki Rotorua, why did they not go to Rotorua? Now to answer he aha i ai questions, we can use the phrase nā te mea, or because, like this. He aha rāua i hoko inu ai, why did they buy drinks? Nā te mea i tino hia inu rāua, because they were extremely thirsty. He aha koe i haere ai ki ahi tradia. Why did you go to Australia? Nā te mea e rata anau, because I like it. Now a more advanced way to answer a why question is to use the phrase he no, like this. He tino hia inu no rāua. He rata nōku. So if we place those in answer to a he aha i ai question, it will sound like this. He aha rāua i hoko inu ai. He tino hia inu no rāua. He aha koe i haere ai ki ahi tradia. He rata nōku. You will notice that this way of answering a why question tends to favour the or category word no. This is because there are feelings or qualities involved which makes it an or category. The he no structure has other useful purposes when you are speaking Māori to someone else. It's a very effective way of saying because during a conversation. Here are some examples. Kaua e whakapōrearea I aia he riri nōna. Don't annoy him because he's angry. Kaua e whakapōrearea I aia he riri nōna. Me whakaweto au I te poa ka whakaata. He hoi hoi rawa nō koutou. I'm going to turn off the TV because you guys are too noisy. Me whakaweto au I te poa ka whakaata. He hoi hoi rawa nō koutou.